Chicago. Money from the hand.
Good work from the Deltas to win the ball back.
Mira, Chicago, tú. Unanifanya niwe happy, tangu tumekuwa mwili moja. Kwa ex wangu siwezi rudi, hata kama kwenda gari moja. Baby, basi njoo swahilini, ujione vihoja. Mganga analalamika, apati wateja amerogwa. Nachanganyikiwa na mapenzi, nayo yapata kwako. Sa tushinde njaa kwa nini, tushakula kiapo. Ningeona uzuri wako ta ningeungwa kipofu. Ningetembea na wewe ta ningeungwa stroke. Tukiwa kitandani na shindwaga kukustop. Mtu gao napigia mbaka bao la kucho.
Navyo ni rusha ro, na nichanganya vyo. Sinipe kidogo, baby give me some more. Navyo ni rusha ro, na nivuruga vyo. Sinipe kidogo, baby give me some more. Aya, baby give me some more. Baby, give me some more. Baby, give me some more. Oh, oh. Baby, give me some more. I like it. Baby, give me some more. Baby, give me some more. Baby, give me some more. Oh, oh. Baby, give me some more.
Tuko mai mpaka watu wache. Wanotaka tuwachane. Na wakitufuatilia kwa karibu, ili wasitupate tukazane. Mina kumezea mate, na wala tasitaki tutemane. Na ikiwa mapenzi ya jani, miliko tayari tugungane. Oh, oh. Baby tupige kazi umwaka wakufosi. Hata wachawi wanajua mchawi noti. We uogopi. Wachaga na mini sigara inatoka moshi. Ningeona uzuri wako ta ningeungwa kipofu. Ningetembea na wewe ta ningeungwa stroke. Tukiwa kitandani na shindwaga kukustop. Mtu gao napigia mbaka bao la kucho.
Navyo ni rusha ro, na nichanganya vyo. Sinipe kidogo, baby give me some more. Navyo ni rusha ro, na nivuruga vyo. Usinipe kidogo, baby give me some more. Aya, baby give me some more. Baby give me some more. Baby give me some more. Oh, oh. Baby give me some more. I like it. Baby give me some more. Baby give me some more. Baby give me some more. Oh, oh. Baby give me some more.